Angalia Zimbabwe, angalia Somalia, angalia Ethiopia. Angalia Zimbabwe, angalia Somalia, angalia Ethiopia. Angalia dunia, angalia dunia. Dunia imesha kwenda, dunia imesha safa. Angalia dunia, angalia dunia. Dunia imesha kwenda, dunia imesha safa.
Hakuna chakula. 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 Hakuna chakula.
Ameshakwenda kufa.
Hakuna chakula.
Bandunia.
Hakuna chakula.
Zimbabwe, angalia Somalia, angalia Ethiopia. Angalia Zimbabwe, angalia Somalia, angalia Ethiopia.
Chakula.
nishakwenda kufa bana ba dunia.